Squid.
This one of them Augie beats.
Mbwea mayaka Safulumila kuchedwa Mtau yoyikika Mbwea mayaka Safulumila kuchedwa Mtau yoyikika Mbwea mayaka
Ya, mtima wako bano unasweka Mamuna wako bano wanajoka Kumwimbira foni osayanka Kuyetsela nambala osabetseka Umfe mpeketsela kuti ndiya neba Kubeka mabota kwa mamuna Hati akachoka kumabwera muna Koma akutsiwa kuti izo sizoona lelo Ana ako afutika Kuskulu fizi awabweza Nacho chakuja nsochi kusowa Achibale ayambano kukucheza Kumube mpa Yesu ndizoteka Kukudalitsa iweyo ndizoteka Kukubatsa banja ndizoteka Dango binda bondo kumube mpa mayaka
Mbwea mayaka Safulumila kuchedwa Mtau yoyikika Mbwea mayaka Safulumila kuchedwa Mtau yoyikika Mbwea mayaka
Wadwalatu koma osachira Kuyenda tunzibatala osachira Kuyetsela kumwantela osachira Matenda nso achuluka ungolira koma Tango ita na pa Yesu Futo lako tamuse Yesu Kutula kesilo konta matimfa Chili chonse ukufuna iye atayanka Ukusowa mwana akupatsa Ukusowa nchito uipesa Business isi kuyenda itzienda Yesu Kristu wa mafela anake Kumube mpa Yesu ndizoteka Kukudalitsa iweyo ndizoteka Kukuchiritsa iweyo ndizoteka Tango binda bondo kumube mpa mayaka
Mbwea mayaka Safulumila kuchedwa Mtau yoyikika 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 Mbwea mayaka
This one of them Augie beats.